sesiqhathiwe abavayo sekusile ungaba kuthathwa ndoni sisava
Yeah.